Rico, hayi ngoba ngenze kahle ukuthi ngithandiwe. Hayi ngoba ngingwele kakhulu nami ngiyahluleka endleleni ukuthi nami namaphutha ami kodwa inkosi ayimaleli wona.
Johnny!
salomusa Jesu khona u Jesu yakuthanda